rabbit boy. Ah,
my feeling make it spawn.
Must kiss.
Una akili wewe, umechagua kunipenda na sina chochote. Una akili wewe, umechagua we kuwa na mi, sikulipi chochote. Acha nikupe maua yako, kiwa hai. Amini uwepo wako ndo nafanya nifurahi. Na hata ukiwa na mawazo unaniwaza mimi, staki waze kwingine. Na hata nikiwa na vikwazo unakuwa nami, utaki niwaze kwingine. Na hivi niko na bigi bigi, unasema unaipenda
tam, tam.
Mapenzi kutesa, zamba zamba, zamu yetu we. Hata ukingusa mwana cheka, ukinishika ukiniita moyo na cheka, mwana cheka ukinishika
kinywa changu wamekifumba, sikwezi silili mapenzi. Na siku mkiniona nalia, mjua nalilia walotangulia. Kichwa changu kilisha yumba, mala kilwa beba wengi. Nilio waweka moyo, wakatoka kanpanda kichwani. Kwa sasa na amani, moyo na cheka. Nimempata msikivu na mini kisema ninaeleweka. Nipo neema,
neema
na neemeka. Nikimgusa na tetema kama jenereta. Nimerudi ujanani, mana nilizeka kwa kukosea chakua mapenzi yali ninyosha.
Staki tena kuzuba, tainina hii angura. Mana soni penda ni wengi, wanawaza muiva mupenzi.
Uwe uwe uwa,
mwana cheka,
uwe uwe uwa,
ukinishika,
uwe uwe uwa,
ukiniita moyo na cheka.
Uwe uwe uwa,
mwana cheka,
uwe uwe uwa,
ukinishika,
uwe uwe uwa.
Nimerudi ujana,
uwe uwe uwa,
wana nilize yako,
uwe uwe uwa,
kwa kukosea chako wa mpenzi yali ninyosha.
My feeling make it.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.